Ngiyazela babe nami uthando lwabo lungiphimbiko. Angithu yazi ngihamba ningilosi. Sikuphu sihlale sihlabo kwephone. Sithume ngasithatha ke lesa ngisona. Asike sithi tanki impilo, tanki imali, tanki thixo. Ngithandazela babe nami uthando lwabo lungiphimbiko. Angithu yazi ngihamba ningilosi. Sikuphu sihlale sihlabo kwephone. Iziyo nobonga mahlusi ngako ngithi tanki tanki esami isipopi ngeli kondile uthando khulile umdala bashize ebaphumelele tanki tanki esami isipolile ngeli kondile uthando khulile umdala bashize oh manje sijabulile sijabulile bavumile bavumile majanga tebu ukuthi impilo seyishintshi sijabulile sijabulile bavumile bavumile majanga tebu ukuthi impilo seyishintshile
bangi bangi lazi bangi to get my money off it hanky panky lazi bangi. I rise like a phoenix. I rise. That loss of what we saw a man bow. That loss of what we saw a man lap. To get my money off him.
Umkalabashize, eba pumele.
Hanky panky, lossy panky.
Funky, 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 funky. I got plenty, plenty. I just got another, I'm sure.